phela ubusika ngesikhathi silinde ihlobo ngehlobo mhlobo ngicwebezela ugcobo la engihamba khona ngishiya kukhona ukukhanya iflow engazwile amagama ayahlanya ngifuna imali yami njengoshoti ungungunyana irandi idola iphawundi kuyafana irephu yesule kazi bemnandi kanjena kusho amantombazane athi zwe sanda wena lapho ngifake emfutho ama-rhyme ayayizela ungablame mina umuntu wakho uyamoyizela number one fela ubani ongangimela akuwona umncintiswane kodwa abantu bayaphela ngihlala ngishaya njalo isitayela sami sivuthiwe if you never heard it lova uphuthiwe I'm a veteran bengihlala ngasemuva nginibuka ngigruva niphakamise iy'kuva kodwa sengiphumile yonke ikasi livumile I got my own agenda akekho umuntu ongithumile ngisilwane ngeflow ngidla wonke amabhithi ngiyalazi ikhona angisona ithithithi ngikhule emgwaqweni kuduma isibhamu njengombani ngangizele ngesikelemu anginabo abangani ushaka wabulawa umfo wabo udingani so I don't trust you anginendaba ukuthi unani ithemba lomzansi iphupho lenatali I'm doing all of this ngoba ngifuna ningalali ngizama ukunibonisa ukuthi konke kuyenzeka amaphupho ayafezeka mawuvusela uhleleka I'm on my way up ngixoxa nomongameli angidli indwangu uma ngabe ingasiteli isitayela asipheli lova wami yangideli I gotta live now ngizolala kwelinye ikheli ngihamba emoyeni iklasi yebhizinisi I'm on mazulu flow ngesikhathi ngiphanta ngesingisi ngimangalisa isizwe ngala mazwi ayisoka ngisanganisa iy'nsizwa inzondo uyabhokha
buka ngiyabacrossa some say ngiyisoka abanye bathi ngijamba flexing ngoba ngihlezi ngigqoka isibova from one check to the next ngathi ngizomosha kanti ngifuna umaqondana kubukeke ngathi ngiyamthola ama-ex awakholwa sebeqala nokufola ngabanikeza ithuba kodwa bakhetha ukufloba manje bayayisola bashayisa ngomoya bazama ukunginamathela ngezandla ayigcwele ukungcola ngingasho noma yini inamba yesami eskili wena nginika indlebe ungalokhu unake into ey'ningi uthalente ey'king ngibathela induku le ringi and I shine for real angikhulume ngo-bling bling we best we the best there is showcase Asama it's a beautiful day. It's a new dawn, a new spring for this hip hop culture. Exactly. Yeah, yeah.